Banda maulire n'ebitongole by'obwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'obuntu n'erya bannamawulire mu ggwanga bavumiridde ebikolwa eby'okutulugunya bannamawulire ebikolebwa ebitongole eby'ebyokwerinda. Ebirinda eby'ebyokwerinda okukkakkana ku bannamawulire abatambula n'akwatidde ekibiina kya UP bendera, okuvuganya ku ntebe y'obwapulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne bakubibwa obubinya ebyokwerinda bwe babadde Kapichorwa nga bakola ogwabwe ng'eno munnamawulire w'omukutu gwa BBS Terefayina Ivan Mbadi yakubiddwa bubi nnyo era ne kamera ye ab'ebyokwerinda ne bajonoona yonoona. Robert Ssempala akulira ekitongole ekyobwannakyewa ekirwanira eddembe lya bannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists agambye nti bannamawulire bangi bakubiddwa mu kiseera kino eky'okuwenja obululu, n'agamba ne kino si kya bwenkanya ebitongole bikuma ddembe okubatulugunyanga.
Okulaba abakuuma ddembe nga bakwatye munnamawulire basajja babiri namulio charuanyi na kubamu kubo omutwe bakukonda kupatike motoka emirundi okutali kumu, ate ne bamutuuka nga oli amulemedde ku nsingo omusajja ne bonoona kamera ye ne bakuba omukka mu motoka etambulamu abamawulire. Ekyo kintu si kya bulijjo era tusobola na kweyisaako nti oba mulimu abapoliisi oba abamagye abakola kankole mpomye, kuba singa bwe kiri bakaba baabwe singa babakutte dda, singa batubulidde dda amannya gaabwe, singa bagenda bavunaana okulaga nti ekyo si ekifaananyi ekituufu eky'abeebyokwerinda. Naye bwe bakunuukuka ne batambula singa abakoze ekyobulijjo kyennyamiza era kyongera okusitula eddoboozi lyabo ababanja obwenkanya obulambulukufu n'okuyisa ekyenkanyi abali mu kalulu.
Ssempala akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole ebirala ebikwatibwako okutunula mu nsonga zino abasabye okukikola bunnambiro kubanga ekifaananyi ky'eggwanga kye bongera okusiga enziro.
Ebisala bino ebituufu byennyini bitwaludde Electoral Commission ng'evaayo n'eteekawo okusalawo okw'enjawulo. Bakama baffe abatunula eby'emikutu nga UCC tekirina kuba nti balinda kuyisa biragiro byokka olwolyawo ebikugira abamawulire, naye ne mu biseera abamawulire nga bakosebwa kwakati ba primary stakeholders be bamawulire mu kalulu kano. So kituraliikiriza era senga abaleera eddembe ly'abamawulire tulina okutya ku bulamu bw'omwana n'abamawulire abalala abalondoola ab'ebisimbyo naddala ku ludda lw'opposition. Kamera yonoonese omwana agyakozesa okukola emirimu ng'ebonoine kamera, tuzze tuzzaawo kamera z'abaana tekisobola kubanga bonoona ng'abaana bazzaawo nga mukubanga abaana bajjanjaba.
Ivan Mbadi munnamawulire wa BBS Terefayina yaffe, kamera yaabo ebyokwerinda ababadde mu yunifoomu y'eggwanga bajonoonye yonoonye ne bamukwata ne batandika okumukuba omutwe ku mmotoka era n'afuna obuvune obw'enjawulo. Ye Dr. Livingstone Ssewanyi akulira ekitongole ekyobwannakyewa ekirwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ekya Foundation for Human Rights Initiative agambye nti ebikolwa ab'ebyokwerinda naddala kubakola n'abali mu nkambi z'abali ku ludda oluvuganya gavumenti biswazizza nnyo eggwanga ne bikatagga.
Kubanga ate ekyo tekikiraba mu kampeyini z'aba NRM ekiteeka okukolebwa kwe kubeera nti abakuumaddembe bakola omulimu gwabwe awatali kwekubiira, balina okukola omulimu okusinziira ku mateeka nga bwe galagira era n'abo abakozesa obuvi obuyinza bateekwa okubonerezebwa. Kampeyini ziteekwa kuba za mirembe nga buli yeesimbyewo aweebwa omwagaanya okubeera nti atuusa obubaka bwe eri abawagizi be awatali kutiisibwatiisibwa. So nga ate n'abawagizi balina okuweebwa omwagaanya okuwagira oyo gwe basiimye awatali kunyigirizibwa oba kubibwamu mukka gubaladala. Olwekyo ekikoleddwa kikyamu ddala, kyawukanira ddala n'enkola ebaddewo ey'emirembe nga buli omu akuba kampeyini awatali kunyigirizibwa.
Abubeka Rubowa munnamawulire w'omukutu gwa Daily Monitor agambye kyennyamiza nnyo okulaba nti ab'ebyokwerinda bannamawulire babalabanga abalabe baabwe olw'okulaga ebyo bye bakola eri eggwanga.
Ate abantu kiba kirina okuddukira olaba nga ate be bafuusa abalabe eri abamawulire kinnyamiza. Kati ne tugamba ki nti poliisi erina okujja bukambwe ku bannabyabufuzi ate ebikyuso ebijja ku bamawulire, kuba ffe ekitutwala eyo kuba kulaga kikigenda mu maaso wabula ate ffe tekiri mu kuba kampeyini ate era tekirinaako nga bw'ogamba nti tuina ko butuwa gida kogwase kulaga eche chili ku ground kati arakoni se chili ku ground uwe chiba chiba nyeza sige janta ati kati bago na ruga kusu inga na support haji kwa mfuno vyo msaji mfuweza jara dafira kumbadi na mutuga kwa kati mbadi yena ajibu kwa guwe mbrago ya mkute na mtomezo mtoku mmotoka sige jana mtuogo na guguweza za kere lako nengo mbuza msa angochi nengo mbuza msa angochi